Black Market Records.
Yeah. Ah.
Vic, twende.
Zurungu shikaga soft them, nakupia na loan, ukiden, dish yangu unangada. Changia, ninado, kaunado, sinado, zinga leo, ah, naya utalamba. Na kaukaipo, ukaipo, kaukaipo, unatoa form na kakauna, kakauna, kakauna. Unaka home na kauka ipo, huka ipo, kauka ipo. Unatoa form na kaka una, kaka una, kaka una. Unaka home.
Eni solulu na dani shini delulu na kichwa mini kalulu na tupi kama kamulu. Kafike joska, ama na vuta zote na tisha mbaka roska. Akin kuna kiuneza nitaka mnyota, lazima ni mkate ni mitisha mbaka soda. Kamgoka, namshika neklo ni madade case. Alafu namleta base low ni fire the pace. Awezi ka offense ataka na guess. Asha nyevka spell ndo siju kuspell. Come again my queen, it's not there neki isha na refill. It's not fair, ebu fanya you a ding. Body machine ina kamka lean, ka clean.
Na kauka ipo, huka ipo, kauka ipo. Unatoa form na kaka una, kaka una, kaka una. Unaka home na kauka ipo, huka ipo, kauka ipo. Unatoa form na kaka una, kaka una, kaka una. Unaka home.
Singerudi Egypt kama ningekuwa Cairo. My only fan na nangoja niende viral. Kani mtaro, hatu pige mdaro. Looking for karo, ali hadadaro. Kani peng, nitasaka njaro. Anipe, anipende. Kani chain, basi yende. Basi ye, basi tembe. Basi ye, basi katambe. Tuko tuko bie, tuko bie. Nasafisha kakipara ya BN. Uwezi sema zihini, bogi ya jen. Saini namba oju alikuja na ten. Katen alikuja na ten.
Zurungu shikaga soft them, nakupia na loan, ukiden, dish yangu unangada. Changia, ninado, kaunado, sinado, zinga leo, ah, naya utalamba. Na kauka ipo, huka ipo, kauka ipo. Unatoa form na kaka una, kaka una, kaka una. Unaka home. Na kauka ipo, huka ipo, kauka ipo. Unatoa form na kaka una, kaka una, kaka una. Unaka home.